Ki supplier.
Kwanza ushacheza mziki wako kwa amani utarusha mawe zamu ya wauni kisimu.
Kampani yangu kindamba bwana.
Oa 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 kindamba kindamba shuka kwanza kindamba. Kindamba shuka na ungena wauni. Oa machizi. Oa machizi ipo hivi sikia machizi baridi baridi. Machizi sikia baridi. Hii hapa suri ya 55 au sio bwana? Eh yeah, 55 kiume 55 kibongolendi au sio? Hapo yenyewe shule 55 mwanetu Mahabu anaoa siku ya leo hapa machizi siku ya kuapi au sio? Sema nini sitaki vuku kwenye shule hapa kibali paka asubuhi. Eh hapo yenyewe imekuja na mwanangu Vaki kutoka Bunju anakanyaga machizi. Eh hapo yenyewe baridi kinamba. Kinamba moja kinamba. Kinamba shika kinamba. Shika baridi kinamba shika. Sema nini machizi? Wa badoli badoli. Badoli maisha ulinzi hapo yenyewe kuja na mdogo wangu waona shato ya zao mdogo akanyaga paka asubuhi. Oa atakayeta zarau machizi tunaondoka naye. Tunajua yeye tumemfanya fulani tunamfanya hivyo hivyo machizi. Ndio mabaki kanyaga.
Okay. Okay, okay, okay. Aisha kwetu. Ah makongo mdundo mna. Ah baba muda. Ah kishandu. Ah kishandu aroli. Virusi kino. Habari toyo. Chop, chop, chop. Boya kisigari mwana, kisigari noma. Kisigari, kisigari, kisigari. Boya kisigari mwana, kisigari noma. Kisigari, kisigari, kisigari. Boya mani maisha angu sigari mwana. Maisha angu sigari kwete. Maisha angu sigari. Hamsina tano maisha angu sigari kwete. Boya kisigari noma. Boya noma, fasa noma. Wana, kande kisigari mwana. Kisigari noma. Kisigari, kisigari, kisigari.
Chanti baba Nasma.
Baridi boy kamawe. Wah, isapo eso. Wah,
chano
vepe.
Supplier.
Wah, information.
Chanti supplier.
Wah, yapa jipya anangwa vepe. Wah, yapa jipya information.
Oya weka tona tusime manoma kashareva uku.
Wah, eh, gambe baba muni kesari. Information abari koyo iso iso my 20 apo kindamba mr mambo anakubali sana 20 apo atwalani ambagala temeke kinondoni wa mtatano na bishani ya
Celebration. Connection. Kula buyu tunza best data caption. Mwenye nyumba kubwa na tunavoice kama jogo. Na wapenda watu lakini ya wanipenzi. Lakini ya wanipenzi. Sana imenifanya nilorubati wa sasa. Anazavoko na andani uchapcha. Karibu ni wafungulie kulasa. Step by step, sami wa mabawa. Piti panda shuka unga unga daladala. Kwetu kuna lasa na soko na kifala. Usipojitumwa mzee, utatumwa mzee. Punguza pombe mzee. Wanataka information, information. Download the application. Hey boy, come out. I'm on journey kwa Kidera. I join Japan. I'm back to this daddy. And I'm back to San Apache. I'm muda muda sa. I'm from Damari. Wanaka nune chano chano vipi. Maisha yote. Wakinamba tushaishe maisha yote. Habari toyo. Nataka si sana leo imekuwa holiday sana kodi kabaridi baba wale wale kuwa baridi sana kodi kabes bana wanashangana nimeamini sikuwa siwezi kufanana niliposhika chama sikukata chama nikapiga moyo konde sada konde boy nipate picha nyingine patuze on boy konde wacha za kimongo mongo 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 konde kanifanya chama mongo 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 eka katembo akisiani majani haya mangoro haya twanja po haya kejuba banasri wale boy haya twanja po kijugo haya twanja po cheza 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 konde kanifanya chama mongo kanifanya chama mongo Oh, I'm a shaky on your favorite. Oh, I'm a shaky on your favorite. Oh, I'm a shaky on your favorite. Oh, I suck life on favorite. Oh, I tap with my fam sata. Oh, I'm sata. Nobody. Oh, twenty up on my mambo. Oh, I got pressure. She my shaky on it. Oh, I wish my shaky on it. Me call on you. Oh, I'm a shaky on your favorite. Oh, I'm a shaky on it. Oh, I suck life. Twenty up on damn bass for bringing twenty about it. Oh, nani? What do you go about it? Nani? Shibo, uja Sancho. About it, yo. Wanna go my shaky on it? How are you in my shaky on it? Wanna go my shaky on it? You may pity my shaky on it. I'm a pepe concha neva fetro. Concha neva fetro. Concha neva fetro. Kunjani, kunjani, kunjani bafeto, kunjani bafeto, kunjani bafeto, kunjani, kunja, wala kaza wazazi Mungu kanipa visa na rudi kwenye kazi, ni ujio wa Jesus, kubukaze ngobo za peteleza, ngobo za Mungu, ngobo za giza, sigari naitafuna kama pizza, komane sukuma bila tiza, nkirudi mitaka timini king kama kiba, naendeleza la kateli zwa chama diva. Maujuzi ya nanaleo Hauni kwa skila news kila toleo Kisiki chumo ni ngoi bila koleo Kesa ni menuna ni telanga wa kileo Superstar la kishua Lemanda la video na kubali ni mekuwa so mtoto wa leo Sijarita ni panyumba kanesho ni pavyo Sitaki wa chumba arete kitoeo Siwezi kwa luba kebela maza Tupo macha pacha mena ki oa tuende ba oa nini nini Siwezi kwa luba kebela maza Tupo mapacha mimi na kipaza Toka kwenye ya machana chakaza Na usibebe maji kwenye paka chana kachaza Nipe chano, tuwe ndugu Ya nini marumbano furugu Ukireta msonga mano akebogo Minsalamu, kitaka maneno na gogo Ukitaka maneno, wanako maisha keone Awajoy, kindamba maisha keone Awajoy, nimeishi maisha keone Awajoy, kwa maisha keone Twende ya msina tano Wagambe baba mudi maisha kiuni osio
Chanky supplier, a supplier
Wagishandwa lodi
Ngoja kindamba, kindamba, kindamba shika, kindamba shika Ngoja kindamba shika, machizi meza kunikela mjue Owa ntazima mziki, owa machizi Aya baridi, baridi, baridi sikia Menikela, owa menikela haoni Sikia sama, owa hee naongea, naongea Sema ye mdogo, owa mdogo ntakumua ujue
Chanky supplier, supplier Chanky supplier, supplier